and cannibal noise, Mzimanqane King Ken, why it's all the sons of
the
Lord.
Mizzo, slash Jalo. Ulalele Umizzo, Jera Bandi.
Hala,
Bapu,
if I can, eh.
Yanko, why it's all down.
I call it. Nesunywa sokhokho ngangipula ngibase just to prove that nginzalo yomtoko ngale ekuthela ubambo lwamamazi wamavikela uthoko hamba hamba nehaba habe nginomhawu mihawu hayi go hayi ngufulumeni walelo loke nginaluphawu seyikhaleza thula seyigadleza buka ivela umala seyibhaleza isho rappers ikufisa soze zafika inhlobono kapende lethi ibhola uvela ungihlaba umbala qhatha nothalala bathola ithuba bathokomala thula thula uzothwala ithuna uthemelezeke ngithele ngena nako bese nami ibhithi ke ngivele ngiphathe anishe Nibe veche ngaze ngogula nginselele iflow yami umhlathuza nozala ngichathazele qothuka iclivage idakwe mthombo yamabele alela wena
I call it.
Amasosha lo mzabalazi ubhethu uzothola imbazo bakhala sibagcoba izinja zami lapho ngiza nawe Amasosha lo mzabalazi ubhethu uzothola imbazo sezinqanqathile lokhoshe phambili njengoboza I call it. Gita gita ndawonye isayona ezungeza nophahla isikhuni isibuya ngomkhwezeli but never backfire kumina yazi nina ngiyazi niyawishaka ukube mina plus nina namavesi nibuyeni yowanana mhlasimbe ngithola ihalavu ngivele ngigume okombe vesi 2 ngizovala nguthi mbe iningi lifuna ukukhava lishaya irivesi igcine ngangichase ngenkathi ikhala wangitshela ngo-othothuno nebhesi ungaze usukela ibhubesi elizamula ukukhula ipesi isdisgusting shitho love emakhaya abasakha umoba silindishelwa amanzi inhlanzi asinasikhathi sokudobe sibuna itribe senza ngakhona masibela ushaka whatsapp de sentence and second can make a bill on it don't shoot there tryna mess with me so zalipide sakhala mayikhala kuyacaca kulengiswana ngehiba is surrounded by enemies inhloso ukuyikakisa 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 lalela wena I call it. Amasosha lo mzabalazi ubhethu uzothola imbazo bakhala sibagcoba izinja zami lapho ngiza nawe Amasosha lo mzabalazi ubhethu uzothola imbazo sezinqanqathile lokhoshe phambili njengoboza I call it.
Abashwe.